jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jamwale moɗo ɗe gooni e beete altinere nogay e jetti lewru décembre hitande 2020 yamɗo dieyna jaɓɓore ke silimaji sappo e joyi Ousmane Niale Boule kabaruji ɗo gagni kante to ɓoggui janɗe to yimɓe sappo nogay e jeɗɗon woni ɓe ñaw coronavirus o yaade leymaɗi ƴiwde nogay goho yaade nogay e jeegon lewru décembre ndo wi ministére humunide cellal e wi docteur en ko saabi mbini ɗum yo saabi yimɓe ndenta teddinta dabareji mbiyade ana ndena yimɓe e ñaw o hono hebbingol yambereji ɗo bamako ɗo igguɓe warde ley muɗum saabi basi o ana gaɗano dango faabede ley o wattu puɗɗo gollide leydi meɗen communide neɗɗako holliti wiide ɓe daranede faabede mattiɗo mali ɗo ɗon e Niger woteji arande hooreji leydi e député e gaɗi keñan hitande hikkande yimɓe Niger wonɓe selle keɓa e wotude hono wonɓe ɗo mali ɗo saabe mbindaka ley yuɓɓo inde wote yo ƴewni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Yimɓe noga e jeɗɗon keddi e ñaw coronavirus o temetaton e hemere bambara e taton woni ɓe ñaw o nangui ƴiwde noga e go o yaade noga e jeegon lewru décembre ndu e wi ministére leydi meɗen humuninde cellal ɗi adaduji dokkama wiyede waɗi tawene dabareji kesi ɓamam illa noga illa sappo e jetti lewru décembre ndu pati ñaw covid-19 o heɓa sembe lañude ley leydi meɗen ndi fayi e tawede ɗi dabareji ɓamama fa yimɓe ndeno e ñaw o ana fanɗi ko ɗi teddinte ley yambereji kurtunguji e lamburuji faɓidude den fami keɗen Alice
Bamako ɗo yambere kurtunoji waɗi fa heewi ala nogay jetti lewru décembre 2020 beetene damal cuuɗi mairieji ɗi fa yetto nokkule to kawrote watte ana ɓutino yimɓe le deeɗe ɗe ana fanɗi yimɓe ɓurnoɓe maski na teddinoɓe dabereji kollitaɗi wiide ana wawi sakkade ñaw o
somine yaaha nokkule fuu to yimɓe hawrtata nde watta maski saabi ñaw covid-19 o ana to min coodi maskiŋaji fa heewi ɓe gondi hokkude yimɓe ɓe ngala maski gel hydro alcoolique o ɗo ana ɗon ni kurtunoji suka an debbo garmi min nani haala ñaw o ga hunde fuu e wakkati muɗum min kam mine watta maski on ga wona saabi ñaw coronavirus saabi colla so mine gaɗa yambere kurtunoji min mbawa wattude maski ngayi saabi iɗum bonna maquillage ngayi ɗi min gatta ɗi
wayde teddinde ɗiɗo dabareji wattu kurtunoji lamuru na janaza ana wembi sanne dogotoro en ɓe ɗum e tawede muɗum fuu eɓe narda hooreɓe lendi waɗa ko wawi fuu yalla dabareji ɓamaɗi mbawɗi sakkade ñaw ole jiidal conseil supérieur de la défense o ana teddine professeur yakuba toloba jokko ɗiɗoba suudu to yimɓe ñawɓe covid-19 sawrete dogotoro pongé
hollitama le jande science wiide kawteɗe ana jogui darde mawde nde raɓagol ñaw covid-19 o ɗum saabi somin nardi hooreɓe lendi waɗa ko wawi fuu yalla dabareji ɓama ɗi ana heeɓa teddinede min jippina hakkille yimɓe ɓe fuu wiide nde lebbi tati tan adadu yimɓe jawtuɓe saabi ñaw covid-19 o yettike deɓe
miccitoɗen wiide gouvernement leydi mali wajin mbinno nde ɗiɗo dabareji kawrte fuu ɗi adadu mum ƴaɓɓoto yimɓe deɓe sappo watta so ɗum yambere kurtunoji lamburu na janaza o holliti wiide ɗum wattugol maski o wajibi nokkule to yimɓe fuu hawrtata
sakiraɓe andoɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓude dow ɓembe andeɗe dow hello amen facebook e compte twitter Niger biroji wote uddaka law keñan e wi taykotoɓe e wi ɓe donki ande woteji hooreji leydi e député en ɗi gaɗiri ley jam e deƴre limgol fuɗɗi illa hanken ko ɓuuri million jeɗɗon e feccere woni mbotunoɓe alan keñan ley biroji wote ujunaji nogayi e jeegon ka yimɓe Niger wonɓe joolari mbotay saabe mbindaka ko yaata dartoɓe laatade hooreji leydi capanɗe tato jiɗi lomtude jaltow o ɗum wonno Mamadou Issoufou mo wona darto laamade laabol tatɓol egguɓe warde ɗo bamako ɗo saabe basi o kolliti wiide ñande fuu ɓuri tawrede ley tiɗallaji fuu e tawede sini yoga e mabɓe joɗiɓe leydda koɗɗe yogaji kolliti wiide wona noon fuu jogiri tiɗallaji direction développement social holliti wiide ɓe yimɓe laamu o ana wondi e wadde ko wawi fuu faabade ɓe hono ɓe yimɓe mburdi jaati eɓe paabe bangal neɗɗakuna hono ɓe mburdi le o wattu ɓuɓuɗo Mamadou Sama Sekou yettekeɓe anni ko nde tewde jaabi ɗi landi
sifa gurdam egguɓe gonɓe galbal falaje na tiiɗi fa sanne ɗum woni ko holliti e ley mette keƴaɗo mabɓe o woni jooɗi ley bugur makko pate kelli holliti wiide eɓe ñakkiri ko heewi ñamdu na famɗini galleji ɗi sukaɓe e rewɓe ɗum ngala cafaje ɓuri fof oɗo wattu jangol e kañe ɗum ñaw coronavirus e wimakko
yiyay ɗo warɗo haalde kan ɗo haala dabbude naati torra woodi ana walla kan ɗum a walla kan ɗum waray taw yo warda e suddumare warda e arkille warda e hunde fof ba e gotel wara sana tawi ni tamin ne jooɗoɗo mine domi allah mine domi walluɗo fof wallire ko allah
wona noon ka yiri kamɓe egguɓe gonɓe surtout centre mobile sugnugo les communes jagobo ngalure bamako kejabe robe gombe centre mobile be holiti wide ima daraji na gondi wadede yalla ibe ngatana hakilo elo odo wattu jangul kedanna teddi bari kanko ni kajado hala egube gombe centre mobile
be watani min hakilo sanne sabu beta fudo be woni nyawdo be andani so nyamre amin timmi be hokkami wala ka fu ko min defo fu wala ko min joggi sagonga bang jangul du alhamdulillah mi won ciudi disaji won dagi dumingo
so bangal golirde hafnado kabaru be do egube gombe bamako be de hulti wide kala egube gombe le lamorde na ngatana hakilo no haniri kedanna madam mayga maryam nyangali kanko joko yubno golleji golirde humaninde egube gombe bamako
ya beaucoup de couverture
de gondi wadde imadraji modi fami tawtana be ko be mbaawi suddorani wadde non dan o fewde yimbe fu wallirabe ko be cuddoro kadule jangul mawdi hokkede sukabe wala men sanne
e dade nyamduji e kanye kasidine godde biro hulti wide dun kabaru cellal egube fuf na ngatana hakilo wakati jono jati sukabe bedo egube fuf pesama bangal nyapuliu seraji renturdi fuf dun na ngatana hakilo le kala nukuji mabbe seraji renturdi nyaw coronavirus dun na ngatana hakilo le nukuji di fuf
ministere kuminido golle no golle hebrete leedi me leedi med andi udite yambere tata berde binodir bourse de l'emploi aljumar noga e jegon lewru decembre ndu to bayngara to on ko gondo le region mopti o projet mo union européenne itti jawdi mudum fanda makko yo fa baade sukabe kanye e meringaaji do imadaraaji jande e hono sukabe natirta golle le balle tata ministere o e golle dibe mudum kolliti sukabe cercle o golleji burdi hokkude golle le mali be torraji kewti ko sakiti dun le region tumbutu sabe ilam mayo ana darta fabere sini be torraji kewti be yogabe mabbe kolliti wide gese mubben fu boni yogabe mabbe kanye e watnaabe mabbe kolliti wide be kebay faba muye bangal cellal e kure ka kolati fu be kolliti wide ndiyam dam ana wondi e regade le nokkuje de hono wono hedon woni ko be kasindini joni ko hani yawnede alisise
homo woni sababu wayde marade sukabe hande dum e sarabe wonna na e baaji himbe be woni ko heewi hakuna sukabe be min jidi be ka fu holiti wide sarabe woni sababu wayde marade sukabe hande be kolliti wide sukabe njopirabe hore mu'en actually hande sarabe wala fu wattu mo jogani so abba an yalti o wartata lo dum sabi so mi dem baawi yarde doro dem baawi wadde golleji bondi goddi fa heewi wana gouvernement lindi wana sarabe fay ko to hillaka margal ami sabi min wajibe juude amen laataade sukabe be maraka saatu mide yaha wujjoyde yalla mide heba daranaade musako we on tusko ko dun tawa fu won sarabe kolliti be wiide suka no jurda dun fu sikka fu wala hen non galle mudun wurdi so dun bettike ko heewi hakkune mabbe ka fu kolliti wiide wargol ande hande de woni laati sababu bonnude sukabe mariyetu jara jonsudu wala fu ko mbay wadde fewde odo kebab sukabe ana teba wakati fu cinema cinema ngaydi ne na idi jogi wonko di jogi ko nafata wonko di jogi ko nafafu wala en sababuji wayde margol sukabe ana heewi no holitiri wiide dunki en andanbe kabaruji bilidi e mbadi yimbe be kolliti wiide hala ana hani tawede hakkune sukabe sarabe yalla odo tiddala ana hebina jogola docteur amadou mayga psychologue be kani hinnade margal sukabe be ewa so tawi sukao no imirtoni ana muddi no so tawi modja be kani tewtude cuudi mbawdi daranaade margal sukabe wala fu ko nafata ebe kani famande dum e juude yimbe tay ko tobbe ka sukabe woni jango leedi mali dun sabi so ebe kani marade no mujjiri
sakirabe accu hakke dum on kebi famugo holita wiade bongol sombo sukabe nyande fu buri hebude sembe leedi meden di ko mimsi honjotobe hebbe hewi mabbe tay ko golle sukabe tajugol sukabe lawi kanye e nguikaagi nyande fu watta mudum buri hewde do bamako do kanye e leedi leedi meden di e hakkilo dunke ande hebbe hebugol sembe bandiya ko ana beida majjinde sukabe hewbe no majjude koy mubben no dum wonno ko yabbino joni nen e ngartan ni hon jaranto tumbututu nen be torraji kewti ko kolliti wiide ana mimsi fasane le region Tombouctou be kolliti wiide ndiyam tan ko bonnini be sanne sini be yogabe torraji kewti kolliti wiide gese mubben fu boni yogabe mabbe kanye e watna mabbe kolliti wiide be kebay faba muye bangal sawrede kanye e bangal ngure ko lati fu nen be himbe be kolliti wiide ndiyam tan ana wondi e regade no hedi woni ko be himbe kasindini joni
Dwe chire to kabaru oka ana wimbi yimbe be fa hande no holitiri wide mer komin o. Lewi mako, ndiyan dan futi regade o holiti wide o mumili dayenko bimbawi hewtude le demal mabengal. Gatnume tawede mudu fu, perne mako ka ana wuli, sabi rafi hebude ko wallera, yimbe be torda hewti, tawede ikalit ibingat idifu, Yunus Maiga.
Hanne wata balde didi, ndiyan nan yente, tan jipikin fa wodi. Tegane jan nan yente ne, poli tawa maga, ku jan nan jipine, annaba pot wadri kasin. Me wulitike elamo, me hebe ballo lawol cellal me hebe ballo lawol kalsit yimbeji be cutme sami be yoga wadbe bismillah wanda me an hen juddo me an mudun won galdeji go heewi de jomira mudun witi ngadu e tawede fu yoga be wadbe bismillah tuma andun
so duwe cireto ka be gon gikke wiide dan ko be kewti e demal mabbe gal wana non du wordi kirshamba de cercle jire le odo nokku ndiyan dan bonni ko be demi hitane hikkane ko fu todum mer o ana wondi e boy yonki sabi be kebay ko be mbawi wallirde yimbele be torda heewti burayma yatara mer komin kirshamba
le lam kirshamba ge gesede ge fu bonto jannan won yimbeji warbe narrabe ko en je nanam mudun be wade balde fu be hebi yimbe gobbe kasin wi bangi wari walde be
ndiyan dan ka fuddi regade le region o fu ga dum e tawede mudu fu yimbele be torda hewti ana tiddala mawdo bangal ngure e ko sawriro
kabaru nyaw COVID-19 fa alankanya noga je lewru december du kanan ko doktoro en kollitiwide himbe debbe sappo e njoyon wobbe woni be nyaw o nangi nayon ewi santanaabe temedi don e sappo e jeddon ko natli leedi med andi wada hande ujunaji jeegon e temere jeegon e noga e jeeno woni be nangi santanaabe ujunaji nayon e temen nayon e noga e go o yube temedi don e chapande njoyon e taton kedden joni kabaru akti COVID
Lamukobe Haknajobe, Yalla Hinadi Nyau Coronavirus, Simbini Saraji Renturdidi. Ewi dunke en kabaru chalal fade jababuji dido dabereji hisidi yalta kabaru mudun hulbini sanne. E on watu goto o dabereji bamadi out of watu chakite hitande yahaifi chagal wutanguji. Urfuf bangal yambere hitande here lulurunde 31. Bate mudun dunke en kabaru chalal dardi jamarade tabari sanne saraji di huliti lamukobe elit ido yambere chakita hitande kedenna ko ben en kalifa guita do fistango usman nyali buli
yambereji timmode hitande ko heefu an hawde tina jamaaje le galleji le gerengaji kanye ele nukuje yambereji hitande kane sabe nyaw coronavirus o yogabe kuliti wi den jambinda yidu mo wuri 31 fa den ko e mubben ka yog an way hono an hoyni nyaw o
fese gi nyaw o ala wodi min kay mi jabanaay ndenno hinam tago fi tabagul saraji kultadi di corona hatta mi fi yatturi min kay mi yaltata hikka heewtu nyaw lulido COVID-19 na wodi ko santi kay goto feddo sudumu pat fay goto yalta e yobi nen kay min jalta saraji di hatta mu fi hinade yambere amen min kay wana jalto mi tabota saraji di gurma huliti
ko lati fu docteur mbi nandat e jamare de kay ba koy mu ben leedi yambere ji timode hitande professeur dawda kasum menta wa e comité scientifique COVID-19 mali
goto fu hinno o do kabar o tino dem pati e binen ge nyaw coronavirus o buten kala ko ni dental dem bay hinade yambere tawe ren gatani hakillo saraji ren turdi so le galleji amen so nokuji goddi
tafonka lati biade anandenta himbe e nyaw o wana gondudi tabede le lumoji e le mobilaji lumo ko mimsi honjoto be yogabe
jonka e njutima landul hande ngul jaboto professeur akuri ak iknan horejo gulir rahmanide habbo nyaw COVID-19
Bonjour
Jawal docteur wala fufti wuji yimbe le hiddibe batti nyaw COVID-19 be irte so ele l'hôpital non so tama dum nyaw COVID-19 woni mako tidala wala produit jortete mako fadde mako irede yalla hisude kala memobe tew o kaso tama neddo mo mayde hebi dum non le galle mudun yawta gol hi jamma on tenta hore to ni jum tawrama nyaw o dawreji piete bangal irgol mako yalla hisude memobe mobbe so tawra ka nyaw o dum to tetan sakrabe mako to timata acti COVID amen hande ka pati jigi ton haybude koy modon e heddibe be
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakirabe kabaru ngon le region gaaje men di wado gol duwa wa hawrintina aswere jabbene de chapande chapande asilame le chabeje masina o ziara hunkimbe don hore jo himbe juroobe e himbe juroobe to masina to jorbe le ngalor bamo ko de do faba muya walde ansardin himbe tombe be hawrbe hen be kuliti wide hawrbe hen be jetti kanko noddirte ko jetti hore jo conseil islamique mari don non kanko noddirte do serif ousmane madani haydara chakitibe ngadi duwa yalla jam e dejaran sukaɓe leydi meɗen ndi tiɗɗallaji bangal sukaɓe l'école sini paasiɗo jahata janngo woydinaɗo ko janngata ɗeji duɗɗi l'école gonɗe wi laamu eɗi ngala wi laamu haala muɗum wonno le cakkite yontere ƴaɓɓine joni nde to nokku noddirteɗo complexe scolaire Ousmane Guindo to Kita to kawrital noɓe kolliti wiide suudu l'école nde jahata hunceni ɗum hoore fo e tawede hawlɓe hen ɓe kolliti wiide haybugol muɗum bongol hon orientation ŋaji ɗi yo saabe yurku yurkuji cuɗɗi l'école ɗi gonɗi le cercle o jaati jogaɓe du kolliti wiide yo saabe sukaɓe l'école ɓe jaati ana fanɗi ko andi sikiraɓe ɗo kadi ɗi kabaruji ko andondi fo oɗo mbawi heɓude dow 3w.studio.org oɗo mbawi ɗum noddude do numéro 37 321 fa kettinotondi wassalam.